Lord, Lord, Lord.
Yeah, 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 yeah.
Exclusive from Zama Boots.
Yeah, yeah, yeah.
This is a Jerry Fingers production.
Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikoni cha sizoni. Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikoni cha sizoni. Mama bwera mama tawa, kubatisia, noti kwanyila mitima. Mama bwera mama tawa, kubatisia, noti kwanyila mitima. Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni. Ngachichi yamba chikondi, mama kala chata ingi sitati. Tuka mupasa cha bebode, nishia yamba mafuse kiketi auti. Mtu satasha, iwala, enze kusebeze za kwanja. Iwe sutasha, wa iwala, enze kusungira na panja. Unitahina na panja, unipanga munga nipe maganja. Manje nankala chipuwa chako, wamboni seka na wanzako. Unanisia na depression, ninankala na maquestion. Kumutima confusion, sinisiva na reason. Sinisiva famene nina chitia, wanisia ningoli na monga nine kitia. After ndalama zanga zonsewe wa shetia, sinanzo ziva kutina undi wa chitia. Mama bwela mama tawa, batisia, noti kwanyila mitima. Mama bwela mama tawa, batisia, noti kwanyila mitima.
Patatika wakonda, noti kwanyila mitima. Patatika wapasa, noti kwanyila mitima.
Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni. Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni.
Watoto wanalia, daddy mami anakwenda. Chunga mbele utaniacha mu matatizo. Unataka uyeke, unataka urutie.
Umeniacha mu maji ya moto.
Mungu wakubariki as long as I'm not sick. Hivyo vya wacheta ni zeru za mfwiti. Untu za chacha, iwala. Untu za chacha, iwala. Wendo muzungila na panja.
Mama bwela mama tawa, batisia, noti kwanyila mitima. Mama bwela mama tawa, batisia, noti kwanyila mitima.
Patatika wakonda, noti kwanyila mitima. Patatika wapasa, noti kwanyila mitima.
Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni. Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni.